olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ole aso, ole aso lua sa fulua Januari, ua atoa tonu ia ili tausanga talu ona toe tula I mai Donald Trump, mō le taimilo na lua ili tofi peresenteneo Amerika. Ole paia inga lona lua le nei, talu ona toe tula I mai Trump ili tofi, ua mōli mawina ili te leo ana whai unga ua whetai ia ima whai tionga mai isi atunu ua le lalolangi, atoa matatonu lava ole loto I whaleo Amerika. E au fia ele wha amalo si o tiute I o loa po tariffs I atunu umo le lalolangi, le ta au fia o fiso o swani mo atunu uvai vai le foreign aid, le to e se au sao a Amerika I wha ala potopotonga wha avao malo e pe o le World Health Organization, ma fea inga I mata upu ile si o si o manga ma fesuia inga I le tau, a toa I ma le tipino au au nanga manga aluenga le malo I Amerika mo na lavatangata. O se tasi o whaai unga Donald Trump, o lo o mōli mawina le te te e mālosi I a Ionisi, o le whaavaiina lea o se whaala potopotonga e sa ilia ma ave e sea whaa mālosi tangata o lo o au maui a Amerika e au noa mani visa whaa maonia. O le Immigration and Customs Enforcement, po o le ICE, o lo o te te e mālosi I a I tangata I Minnesota, talu o na whanaina I le oti e se tangata o le whaala potopotonga le ICE, le tama ita I po le tina o Rene Good o se tangata anu u Amerika e iaisan whanau. Ua whatonuina e le Pentagon fita fita e to afe lima selau e sauni e awai atu I Minnesota e whaafine mu le tete e. E whaia nei sa avali tete e ai o whaamana tuina ia I a le whaasa fulu tausanga talu o na maliu le toa o le maumoa I a tatawa tangata I Amerika le ali I o Dr. Martin Luther King. Nasa anoa Ashley Uman, o le ofiso de govana o Minneapolis Tim Walz, wa te lea a fianga watangata lau tele I le setete, ta luana awina atu iaia le peresetene, le vaenga o le Immigration and Customs Enforcement.
Today, we also acknowledge lives taken too soon and tenderly hold space for families still in mourning. We're with you. When you hurt, we hurt. Your loved ones are our loved ones, and you're not taking our neighbors away from us.
Toi fia faafafonga I nisi tala faapea? Faafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lava I mawailau podcast.